Astronaut ka aya tose ya melah banan.
The astronaut wakes up in space.
Wa inu yahay malin kowad u ku joogo xarunta hawada caalamiga.
It is his first day on the International Space Station.
Wuu ka daaqada.
He looks out the window.
Wuxuu wuxuu arga dhulka hoos.
He sees the earth below.
Midabku waa midabka.
The colors are beautiful.
Wuxuu naaguma aad u faraxsan.
He feels very happy.
Wuxuu cunaa quraacda kooxda.
He eats breakfast with the crew.
Waxay ka hadlaan howlgalka ay leeyihiin.
They talk about their mission.
Howl howl wuqayda intago.
The mission is to explore space.
Wuu la yaswaalo.
He asks questions.
Kooxdu waxay bixiyaan jawaabo.
The crew gives answers.
Wuu wuxuu barta waxyaabo badan.
He learns many things.
Wuu yahay dhammaystiran maalintiisa.
He finishes his day.
Wuu wuxuu dareemay daal laakiin farxad.
He feels tired but happy.
Isagu wuxuu tahayaa ariga.
He says goodbye to the crew.
Wuu waxay u tagtay hurdo.
He goes to sleep.
Tartanka weyn ayaa bilaabmay subaxnimadii Sabtida.
The big tournament started on Saturday morning.
Dad badan ayaa yimid si ay u daawadaan ciyaartoyda inay ciyaaraan.
Many people came to watch the players play.
Laba laba waa ciyaaro aad bay u fiicnayd.
Two players were very good.
Ciyaartoy halaygii wadad adag.
One player had a strong serve.
Ciyaaryahan kale wuxuu ahaa degdeg ah oo caqli badan.
The other player was fast and clever.
Waxay labaduba si fiican u ciyaareen.
They both played very well.
Kumaan ayaa xiiso leh oo madadaalo leh.
The match was exciting and fun.
Dhammaadka labadii ciyaartoyba gacmaha bay isqabsadeen.
In the end, both players shook hands.
Waxay muujisay ciyaar wanaag.
They showed great sportsmanship.
Qof walba way u riyaaqday iyaga tartanka.
Everyone cheered for them at the tournament.
Ciyaartoydu waxay lahaayeen maalin weyn tartanka.
The players had a great day at the tournament.
Qof walba wuu ka tageeray wajahoodii.
Everyone left with smiles on their faces.
Bulshada kasta waxaa jira dhibaatooyin bulsho oo u baahan feejignaan.
In every community, there are social problems that need attention.
Dhibaatooyinkaas waxay kala duwanaan karaan saboolnimada ilaa arrimaha waxbarashada.
These problems can range from poverty to education issues.
Shakhsiyaadka waxay ciyaari karaan door muhiim ah oo xallinaya dhibaatooyinkaas.
Individuals can play an important role in solving these problems.
Waxay awood u leeyihiin inay isu xuftaan waqtigooda ama xirfadaha si ay dadka kale u caawiyaan.
They can volunteer their time or skills to help others.
Qaar ka mid ah ururada ayaa bixiya barnaamijyo loogu talagalay hagaajinta bulshada.
Several organizations offer programs for community improvement.
Dadku waxay awoodaan inay deeqaan lacag ama alaabooyin ururadaas.
People can donate money or goods to these organizations.
Iyada oo wada shaqeynayna, waxaan abuuri karnaa isbeddel togan.
By working together, we can create positive change.
Qof kasta wuxuu leeyahay mas'uuliyad uu ku caawiyo dadka ku jira baahida.
Everyone has a responsibility to help others in need.
Gabagab, waxaan dhihi karnaa dhammaan saameyno.
In conclusion, we can all make a difference.
Mar labaabo koox saaxiibo ah ayaa go'aansaday inay booqdaan kasino maxalli ah habeen madadaalo ah.
Once upon a time, a group of friends decided to visit a local casino for a night of fun.
Waxay gudaha u galeen khamaar, farxad leh balse wax yar walaac ku saabsan waxa la filayo.
They entered the casino, excited but a bit nervous about what to expect.
Iftiinka iyo dhawaaqa ayaa ka buuxiyay iyaga dareen farxad leh.
The bright lights and sounds filled them with a sense of excitement.
Waxay si dhaqso ah isugu yimaadeen miis poker ah, oo raba in ay isku dayaan nasiibkooda.
They quickly gathered around a poker table, eager to try their luck.
Markay ay ciyaareen, xiisaha hawada ayaa korodhay wareeg kasta.
As they played, the tension in the air heightened with each round.
Ugu dambeyntii, kadib ciyaar xamaasad leh, waxay ku guuleysteen jackpot weyn.
Finally, after a thrilling game, they won a huge jackpot.
Yaabkooda waxay buuxiyeen casino ahaan ayay dabaaldegayaan guushooda weyn.
Their cheers filled the casino as they celebrated their big win.
Khibraddani waxay beddeshay noloshooda siyaabo aan la filayn.
This experience transformed their lives in unexpected ways.
عالم كبود أستينغ جو روغان وقع مقال قلفسن.
In the world of podcasting, Joe Rogan stands out as a polarizing figure.
دودوينكي وحو مرول بكدح مرا موضوعيو مران بدن له لغا بلابو سياسد إلى عافماتكا.
His discussions often traverse contentious subjects, from politics to health.
دغيستياشو وحي داوعمين داعد نموحون أو سيدا عاديغا أهلو موجيو مرتيدا.
Listeners are drawn to the raw honesty often showcased by his guests.
داد بدن أيا اسكو راعسن فكردها للوليا عادوينك بلشيد.
Many find themselves agreeing with ideas that challenge societal norms.
مرتيدا روغان أيا مرر دليي دود كلول بدنا وحي سببتا أركتيو آن لفيلين.
Rogan's guests frequently provoke heated debates, often leading to unexpected insights.
Halka qaar kamid ah ay ku dhaleen rakiin sababta oo ah abuuritaanka tuhniin waxay kale abreetif yihiin habka furan ee.
While some criticize him for promoting conspiracy theories, others appreciate his open-minded approach.
Kala duwanaanta aragtida waxay kordhinaysaa qoto wada hadaldan.
The diversity of opinions enhances the depth of these conversations.
Iyada Rogan hogaamiyaha dhageystayaasha waxay isku arkaan iyaga oo ku dhex jira wada hadal adag oo caadi ah oo caqabadeynaya xigmadii dimuqraadiga.
With Rogan at the helm, listeners find themselves immersed in complex dialogues that challenge conventional wisdom.
Dhulka hadallada ah, awooda Rogan ee ku howlgelinta iyo kicinta ayaa la yaab leh.
In the realm of discourse, Rogan's ability to engage and provoke is remarkable.
لغته وان شيء جد أو سيتوسي مر والواقع أي وقتي.
Language is a living entity, continuously evolving through time and circumstance.
إن تاريخ ذا دخمضة أو إسوغو جيرا دخنك إيا إسكارسين أيا سيقوتو دير إسوغو دفن.
Throughout history, the dynamics of culture and communication have intricately intertwined.
لغا ديگاج يوكسو أصل قرالو إلا قرالة ذا ديجيتال كعسريغا دهدهاتكو بدلي.
From ancient scripts to modern digital texts, the medium has transformed.
Inta arimaha bulsho dhaqaneed waxay si weyn u saameeyaan isbeddelka luqadeed.
Moreover, socio-political factors prominently influence linguistic shifts.
Waxyaabahan waxay si wada jir ah u saameeyaan jidka horumarinta luqadda.
These elements collectively forge the path of language development.
حالتاً لهجدو وحي صوبة حيان إيغا أو موجينة يكال دوانان تهوستا كحريف تموجين تآذنها.
In this context, dialects emerge, showcasing the diversity underlying human expression.
ماركي آن كسفراني نو دولكا لوغة دهالك غوالادو وحي كترجميان شيكوين دقميت غارة.
As we traverse the globe, regional tongues reflect unique cultural narratives.
ugu dambeyntii luqaddu waxay u adeegtaa labadaba maqal iyo beelo fikirka aadanaha.
Ultimately, language serves as both a mirror and a palette of human thought.
Qeexitaanka daraasadda luqadaha waxay bixisaa aragtiyo qoto dheer oo ku saabsan khibradda aadanaha.
In essence, the study of language provides profound insights into the human experience.